rapelo
motswalle
motswalle
mo rapelo
se le bale
ba di kubo mahetse
mo rapelo
mo rapelo
motswalle
motswalle
mo rapelo
se le bale ba di kubo mahetse
mo rapelo
mo rapelo
motswalle
motswalle
mo rapelo
se le bale ba di kubo mahetse
Ring with two laddy jump, who fizzy a paro, or a house at the rata. Ring with two laddy jump, who fizzy a paro, or a house at the rata. Tomorapi, Lumanesu, who ring with two laddy jump, who fizzy a paro, or a house at the rata. Tomorapi. Mo rapelo
mo rapelo
motswalle
motswalle
mo rapelo
se le bale ba di kubo mahetse
mo rapelo
mo rapelo
motswalle
motswalle
mo rapelo
se le bale ba di kubo mahetse
mo rapelo
mo rapelo
motswalle
motswalle
mo rapelo
se le bale ba di kubo mahetse
Bona matlo a ngwana wa moaisani a o lebeletse e o tshola dijo dikeledi tsa hae ke tsa kutlwa botlhoko gobane ba rubetse ba sena dijo ka hae bona matlo a ngwana wa moaisani a o lebeletse e o tshola Mo rapelo
mo rapelo
motswalle
motswalle tsomwa o se le bale ba di kubo mahetse
mo rapelo
mo rapelo
motswalle
motswalle tsomwa o se le bale ba di kubo mahetse
mo rapelo
mo rapelo
motswalle
motswalle tsomwa o se le bale ba di kubo mahetse
Ring with two laddy jump, who fizzy a paro, or a house at the rata, Tomorapi, Lumanesu, ring with two laddy jump, who fizzy a paro, or a house at the rata, Tomorapi, Lumanesu, ring with two laddy jump, who fizzy a paro, or a house at the rata, Tomorapi, Tomorapilu.
Lo motswalle tsomwa o se le bale ba di kubo mahetse
mo rapelo
mo rapelo
motswalle
motswalle tsomwa o se le bale ba di kubo mahetse
mo rapelo
mo rapelo
motswalle
motswalle tsomwa o se le bale ba di kubo mahetse
re ngotsula di jo o fisane ya paro o re Tomorapi, Lumanesu.